Ezintabeni eziphakeme amakhosi akhanya. Uhlanga lwezinto luthokozisa umhlaba. Ngezinsuku ezimnandi uthando lwenhliziyo. Uphakeme kwamakhosi ubhalela izinkumbulo. Uthando lwemvelo luhlala lungapheli. Izinyoni zibhakabhaka zikhala phezulu. Ngokukhanya kwephupho uthando luhlala. Uphakeme kwamakhosi ufika phambili uhamba. Amakhosi ahlelekile anemfihlo nezimfihlo. Uhlanga lwezinyembezi lugcwele imizwa. Umlingo wezinkanyezi udala ubuhle. Uphakeme kwamakhosi udala izinsuku. Noma izinsuku zihluphe umoya uphumelele. Uthando lwezinto lungamshiyi lungakhubazeki. Amakhosi asezintabeni abhalela imizwa. Uphakeme kwamakhosi uthokozisa umoya. Ngakho lapho sikhumbula lezi zinsuku. Uthando lwezinto lungapheli lungakhubazeki. Uphakeme kwamakhosi ubungcweti bokuphila. Uthando lwezinto luhlala lukhanya lungapheli.